Wemsa Maria, ngiphuzisa amanzi.
Awe, ngenzo nje.
Wemsa Maria, ngiphuzisa amanzi. Zinga
awe kento onje
wemsa Maria ngiphuzisa amanzi msa Maria Wemsa Maria, ngiphuzisa amanzi msa Maria.
Awe,
Utila makaja angathelizise
yo
ayoshiswa mbomilo
ulumilu ba utila makaja angathelizise
mabandobe
ayoshiswa mbomilo
uwe babake utila makaja angathelizise
Ayoshiswa
ngomlilo
ayoshiswa
ngomlilo
ayoshiswa